Log Talk Radio.
Bavandimwe mwese turi kumwe kuri radio iteme arabo bariho uyu mwanya ari n'abazayumva nyuma muri iki kiganiro inkuru nziza ikiganiro cyo kumva ijambo ry'Imana ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze. Uwiteka Imana abane namwe kandi abahe imigisha kugira ngo ijambo ryayo ribe muri twebwe. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mfashe uyu mwanya kandi kugira ngo nongere nakire kandi nsuhuze umukozi wayo Pasiteri Ntabana Onesphore ugiye kutuganirira, ugiye kutubwira ijambo ry'Imana. Pasiteri Ntabana, ndakwakiriye, ndagushuhuje kandi ndasaba Imana kugira ngo iguhe imigisha yayo kugira ngo ikuyobore mu byo ugiye kutugezaho byose. Imana iguhire, uyu mwanya ni uwawe.
Yesu ashima cyane ibihe byose, mvandimwe Pastor Simioni, nanjye ndagushuje cyane mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo, uwiteka guha umugisha. Ndasuhuza kandi ubwoko bw'Imana buri ku buhinga bw'ibyuma badufasha kugira ngo ubutumwa bwiza bw'Imana, inkuru nziza y'Imana itambuke. Uwiteka abahire cyane radiyo Iteme, radiyo dukunda, kandi koko ntabwo yabayeho kubw'impanuka, ahubwo yabayeho kubw'umugambi mwiza w'Imana kugira ngo ubutumwa bwiza bwayo bujye buhavugirwa. Imana iha umugisha abari ku buhinga bw'ibyuma, kandi ihire cyane iradiyo Iteme. Muvandimwe Simioni, urakoze gukomeza kutwibutsa iby'urukundo rw'Imana, uko yakunze abari mu isi cyane bigatuma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Izina ry'Imana rihabwe ikuzo n'icyubahiro. Abantu bakunze kuvuga ngo amagambo aryo hasubiwemo, ariko twebwe muri aka kanya ntabwo ariko tuvuga, ahubwo turavuga tuti ijambo ry'Imana riryo harisubiwemo. Niyo mpamvu tugiye kongera kwibukiranya ijambo ry'Imana twize ubushize. Yari rifite umutwe ugira uti ahari icyakwimitse ng'umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Iboneka mu gitabo cya Esiteri igice cya kane ku murongo wa 14. Ahari icyakwimitse ng'umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Nimureke dupfukamire Imana, nimureke tuyipfukamire maze tuyisingize, tuyisenge, tuyisabe ikwiye ikuzo n'icyubahiro, ikwiye gupfukamirwa. Mwihangane mpfukame. Uwiteka Mana yacu, papa wacu mwiza dukunda cyane kandi ukabudukunda bihebuje, wadutunguje amaraso atagira inenge igiciro cyinshi y'umwana wawe Yesu Kristo, warakoze cyane, uhabwe ikuzo n'icyubahiro. Icyakora abamwe bihuse bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya, haleluya. Murabo ngabo bamwemeye bakizera izina ry'uwo ni Yesu Kristo, natwe turimo turabigushimira cyane. Ntusingizwe, ntushyirwe hejuru. Ndagukomera mu mashyi nk'uko nsanzwe nkagukomera. Tugeze mu mwanya mwiza cyane wo kuvuga ijambo ryawe, kugira ngo ubwoko bwawe buteze amatwi bwumva aho bari hose bakumenye yuko bakunda kuba bacunguje amaraso y'ikibondo cyawe Yesu Kristo, bagukunde bakora ibyiza bishimwa nawe. Maze Yesu Kristo umwami wacu ugiye kugaruka azabaha ubugingo buhoraho. Nuko rero yewe ugiye kukubera mikoro, ndakwinginze ngo mbure aba ari wowe uboneka, aba ari wowe wivugira, maze umwana wawe wese ahemburwe mu buryo bw'umwuka. Ndagusabye mu izina ryiza kandi izina ryera cyane, izina riruta ayandi mazina yose mu ijuru no mu isi, rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen, amen, amen. Bana b'Imana, uyu mutwe ugira uti hari cyakwimitse ngo umwamikazi, ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki, ibirori by'umwami Ahasuwerusi. Umwami Ahasuwerusi yari umwami ukomeye cyane w'umuperesi, yatwaraga ibihugu 127 uhereye mu Buhinde ukageza muri Etiyopiya. Nuko igihe kiragera atumira abatware bose bo muri ibyo bihugu ngo baze abagirire abakoreye ibirori, kandi ibyo birori byari bigendereye kugira ngo abereke icyubahiro cye, ubutunzi bwe ko ari umwami w'abami koko. Byari ibirori bikomeye, byari ibirori bikomeye. N'ibirori bamazemo iminsi 187. Barya, banywa, banezerewe, bishimye cyane. Muri ibyo birori rero mu minsi 7 yaherukaga, umwami Ahasuwerusi yashatse kubereka umwamikazi Vashiti ariwe wari umugore we, ariko amutumyeho Vashiti yanga kumwitaba, yanga kumwitaba, yanga kumwitaba. Ahari cyakwimitse nguwo umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki, yanga kumwitaba, yanga kumwitaba. Kandi Imana irabyemera, irabyemera kugira ngo itabare ubwoko bwayo bw'Abayuda, kuko yabonaga akaga barimo. Umugome Hamani yari agiye kubamarira ku icumu. Umwamikazi Vashiti yanze kwitaba umwami, ubwo biboneka mu gitabo cya Esiteri igice cya mbere. Umwami yaramubabaje cyane, agira uburakari bwinshi, nuko ahamagara abaza abanyacyubahiro be inararibonye ati ibi murabivuga uhiki, uyu mwamikazi kwansuzuguye. Baramubwira bati ntabwo umwamikazi asuzuguye umwami gusa ahubwo asuzuguye n'abatware b'umwami mu bihugu byose umwami w'abami atwara ati uyu mwamikazi ntibyumvikana ko yasuzuguye umwami bizatuma abagore bose bazajya basuzugura abagabo babo nuko bamugira inama ngo aciteka ryo gusenda umwamikazi Vashiti iteka riracibwa umwamikazi Vashiti arasendwa rero igihe kiba kirageze cyo kugira ngo haboneke uzamusimbura habayeho gahunda nziza umwami ategeka yuko muri ibyo bihugu bye yatwaraga byose 127 ubwo ndacyari mu gitabo cya kabiri ya Esteri bashaka abakobwa beza b'amapfura b'uburanga maze bakazabazana ibwami bakarikwa mwami akazatoranyamwo uzasimbura Vashiti akaba umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti no mu murwa w'i Shushani bavuye Esiteri nawe yaje muri abo ngabo kandi Esiteri uwo nguwo yari mushiki wa Moridekayi kwa se wabo yari yararezwe na Moridekayi amurera nk'umwana we kandi aramukunda cyane igihe rero kiragera abakobwa bajyana ibwami kwarikwa bahabwa abashinzwe kubarika sinkinda ku ijambo kwarikwa murabyumva no gufata abakobwa neza mu gihe umukobwa yiteguye gushyingirwa bakamufata neza cyane kugira ngo ubwiza bwe burusheho kwiyongera uyu mukobwa Esiteri umwana yabanye nawe cyane umwuka wera aramubanziriza asanga wari ushinzwe kwarika abakobwa aramumukundisha maze amutoranyiriza abaja barindwi bo kumwarika bo kuzajya bamugaburira bo kuzajya bamusiga bo kuzajya bamureba Esiteri aba mwiza cyane kuko Imana yari ibirimo yakubwira mwana w'Imana ibyawe Imana nibibamo bizagenda neza ariko n'uyikira iruhande Satani azaza utamuraritse kandi bizagenda nabi Imana yari mu ruhande rwa Esiteri niko gutegeka iyo nkoni iramukunda cyane imuhabajeho kumwarika yarikwa neza asa neza amererwa neza ibyo rero bikiri aho ngaho umwamikazi Esiteri igihe cye kigeze yagiye imbere y'umwami umwami akimukubita amaso umwuka wera aza mu mwami Ahasuwerusi ati mukunde nguriye uwo nshaka haleluya 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 ibihe byose umwami aramukunda aramutoranya amugira umwamikazi mu cyimbo cy'umwamikazi wasenzwe Vashiti haleluya 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 ibihe byose ndiringira yuko mwumva ijambo ry'Imana ndabyiringira ko tuyobowe n'umwuka wera Imana ihabwe ikuzo n'icyubahiro umwamikazi Esiteri amaze kuba umwamikazi amaze gutoranywa hari icyabaye rero hari insidensi zagiye ziba ndagira ngo tuzumve Moridekayi yari umuzamu ku irembo ry'ibwami kandi umutware Hamani warushaga abandi icyubahiro mwami yari yahaye isumbwe cyubahiro kiruta icy'abandi batware bose ngo azajya apfukamirwa bamuramye Mordekayi we ntiyamuramya ibyo birakaza Hamani cyane turi mu gice cya gatatu munkundire mpasome Mani ishimwe cyane munkundire mpasome Mani yaduhaye igihe mwihangane mpasome turi mu gice cya gatatu ku murongo w'umunani hanyuma Hamani ararakara cyane ko ku murongo w'umunani Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati hariho ubwoko bwatatanye bunyanye iminsi itasita kubw'amaso atameze neza mujye mwihangana niko bimeze mwihangane hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yose yo mu bihugu utegeka byose amategeko yabwo ntahura n'ayandi mahanga kandi ntibumvira amategeko y'umwami nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira umwami nabishima iteka ricibwe baryandike ko barimburwa nanjye nzatanga iteraniro ifeza inzovu nzihe abanyabintu b'umwami babishyire mu bubiko bwe itaranto inzovu yari ibihumbi cumi nuko umwami yambura impeta ku rutoki ayiha Hamani mwene Hamedata umwagagi umwanzi w'abayuda umwami abwira Hamani ati ifeza uyihamanire kandi ubwo bwoko ndabuguhaye ubugira uko ushaka ngo arabumuhaye abugira uko ashaka niwe waburemye se ntabwo yari azi ko ari ubwoko bw'imana ntabwo yari azi ko muri bo harimo abo bayimana ntabwo yari azi ko muri bo harimo basenga imana ntabwo yari azi yuko hejuru ye hari imana isumba abami bose bo mu isi ibyo ntabwo yari abizi ati ndabuguhaye nuko itegeko ryaraciwe iteka riracibwa biramenyekana Hamani kuba ntabwo byatsinze arategeka yandika inzandiko ngo abayuda bose bicwe ashaka abagendera ku mafarashi ngo bajye muri ibyo bihugu byose aho abayuda bari bari ngo bicwe ngo bashire kuva ku mwana muto kugeza ku musaza abagabo n'abagore abakobwa n'abahungu ngo bose bapfe bashire mbega umugome wakoreshwaga na Satani yo hariho abantu bameze batyo ibyo si igitangaza bakoreshwa na sekiri Satani bashaka kumaraho ubwoko bw'imana ariko nimumere nka Mordekayi na Esiteri ibyago ntibiza mumere nkabo abayuda babyumvise barizwa n'itegeko ry'umwami babibwira Esiteri babibwiye Esiteri nuko Esiteri yoherereza Esiteri arababara cyane ngo Esiteri akimara kubyumva yarababaye cyane kandi na Mordekayi amaze kubyumva ko batanzwe arababara ashishimura kuva ku murongo wa mbere nuko Mordekayi yamenye ibibaye ashishimura imyenda ye yambara ibigunira yitera ivu arasohoka ajya ku murwa hagati araboroga arataka n'ijwi rirenga ry'umubabaro murongo wa kabiri ajya imbere y'irembo ry'ubwami kuko ari ntababashaga kurinyuramo yambaye ibigunira murongo wa gatatu kandi mu bihugu byose aho itegeko n'iteka ry'umwami byageraga habagaho umubabaro mwinshi mu bayuda bakiyiriza ubusa bakarira bakaboroga kandi benshi bo muri bo baryamaga hasi kubigunira mu ivu yewe mwana w'imana uteze amatwi ijambo ry'imana mbese uri mu kaga gashishana sekibi satani yaraguhagurukiye n'icyo ukora urarya ukaryama cyangwa se uririra imana ugataka yego uyu wari umuhango w'abayuda wo kwambara ibigunira bagashishimura imyambaro yabo bakisiga ivu bakikurenga hasi ariko rero we nanjye mu gihe turi mu kaga hari icyo dukwiriye gukora natwe dukwiriye kugira igihe cyo kwiyiriza ubusa tugatakira imana tugahibwira ibibazo turimo imana yacu ikadutabara dukwiriye kubikora kenshi nkunze kumva abana b'imana bavuga bati none se ko nsenga ariko simbona ibisubizo biraterwa n'iki biraterwa nawe ndagira ngo nkubwire ko biterwa nawe nta wundi ubitera nta wundi ubitera ni wowe ubitera uramutse wowe umenye ikibitera ukagikuraho ibisubizo byaboneka muri Yesaya igice cya 59 reka tuhasome muri Yesaya igice cya 59 dusome ku murongo wa mbere n'uwa kabiri Yesaya igice cya 59 nimwumve uko havuga dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'imana yanyu n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubimpa amaso ikanga no kubumva ikibazo kiri kuri twebwe ntabwo kiri ku mana ukuboko kwayo ntabwo kwaheze ngo ananirwe gukiza dukize amakuba n'ibyago satana duteza n'ingabo ze oya ugutwe twe ntabwo kwapfuye ngo ananirwe kumva amarira yacu nimureke tumuri nimumuririre imbere y'imana uyibwire ikikuri ku mutima ikikubabaze cyose imana ntagushidikanya ntubikora ukagira igihe cyo kwiyiriza ubusa ndakubwira ko imana izatanga ibisubizo biba bidatinze esiteri bamubwira ibyabaye ko Moridekayi yambaye ibigunira yisize ivu nuko yohereza imyambaro yohereza Moridekayi imyambaro ngo bamwambike ave mu bigunira ariko esiteri ntabwo yari yamenye ibyabaye nuko bazaniye Moridekayi imyambaro yanga kuyambara ahubwo abwira intumwa yarizanye iyo myambaro iyo ntumwa ngo yari inkone y'umwami yitwaga Hataki Moridekayi amubwira ibibaye ati genda ubibwire Esiteri aho niho iri jambo ryavuye hari cyakwimitse ngo umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki hatata genda mwiresteri vyabaye yuko abayuda batanzwe Hamani yamaze kubatanga ngo bashirire kwicumu nuko Mordokai atuma kuri Esteri Esteri abyumvise nawe ngo arababara cyane ariko yongera gutuma kuri Mordokai atumva hashize iminsi 30 ndasanga umwami kandi usanze umwami atamuhamagaye nta kindi kimubaho uretse kwicwa Mordokai yongera kumutuma aramubwira ati niwe yibwire yuko ari wowe uzarokoka ngo kuko uri ibwami ati Imana ishobora gukoresha ubundi buryo abayuda bagakira aya Mordokai yari afite kwizera bana b'Imana nimugire kwizera ntimugahanga ntimugahungabanywe n'imihaga iyo ari yo yose mugire kwizera muri byose mujye mushima Imana muri byose mujye mushima Imana ntimukabe muri negative side mujye mwibuka ibyo Imana yabakoreye muyishime binezeza Imana cyane iyo abantu bayishima ahubwo ikarushaho kubakorera ibyiza ikabakorera ndetse n'ibyo batayisabye ati abayuda bashobora gutabarwa mu bundi buryo yari afite kwizera kandi koko Imana yashoboraga kubatabara hari ikinaniro Uwiteka se itangiriro 18 umurongo wa 14 amutumaho ati bashobora gutabarwa ariko we ntibyaso muzapfa atari cyakwemetse nk'umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki muri iki gihe bikomeye nk'uko Esteri abyumvise afata igihe cyo gusenga atuma kuri Mordokayi atumva ubwira abayuda bishushani mumare iminsi 3 n'amajoro 3 mutarya mutanywa mwiyiriza ubusa mutakira Imana nanjye n'abaja banjye babaja barindwi tuzamara iminsi 3 n'amajoro 3 tutarya tutakambira Imana barabikoze bamara iminsi 3 n'amajoro 3 batarya batanywa batakira Imana Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi Imana yumvise gusenga kwabo mu kanya gato murabyumva bwoko bw'Imana. Kanya gato murabyumva. Umwamikazi avuye mu masengesho arangije amasengesho afite kwizera yasanze umwami. Umwami akimukubita amaso yumva aramunezerewe cyane amutunga inkoni y'ubwami ati mwamikazi Esteri urashaka icyo ugagihabwa ati nubwo cyaba kimwe cya kabiri cy'ubwami bwanjye uragihabwa urabuhabwa Haleluya, haleluya, haleluya. Kuko Imana yari ibirimo, kuko Imana yari kumwe na Esteri, Imana nibana nawe, bizagenda neza. Kuko hari ikinaniro Uwiteka se, itangiriro 18 umurongo wa 14, kandi ujye wibuka yuko nawe uri umwana w'Imana. Nawe ujye wibuka ko uri umwana w'Imana, ntabwo ukiri uwa Adamu. Wacumuye ahubwo Adamu wa kabiri wa Yesu Kristo ntabwo ukwiriye kuba imbata z'umwanzi Satani mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngo agukinagaze ahubwo ujye wizera Imana uyibwire ikiri ku mutima ibyo bikiri aho kandi Hamani nawe yari afite umunezero ko agiye kwica Mordokayi n'abayuda bose reka mbabwire bwoko bw'imana Esteri yaramubwiye abwiye umwami ati ndakwinginze ngo wowe nyagasane n'ubishima uzane na Hamani mu nkera n'abateguriye baje mu nkera rero aje mu nkera baranywa bararya baranezerwa mama baza Esther ati niki ushaka ukagihabwa mama kaza ati nyagasi ndagusabye kugira ngo ejo uzagarukane na Hamani mu nkera n'abateguri maze Hamani yirya icyara ati ndakomeye mu batware bose nta n'umwe wararitswe n'umwamikazi Esiteri keretse jyewe gusa asubira iwe umunezero mwinshi abitekerereza umugore we witwaga Zerashi n'inshuti ze arabibabwira ati nararitswe mu birori mu nkera umwamikazi yateguriye umwami nanjye ariko itababariye kuko Muyuda Mordekayi asuzugura abandi bakandamya maze umugore we Zerashi n'inshuti ze baramubwira bati ariko se ikibabaje ni shingo igiti ushinga igiti hano ejo nuva mu nkera unezerewe uzahite ubamba Mordekayi kuri icyo giti imana yacu irakomeye imana yacu irakomeye ihabwa icyubahiro isingizwe ishyirwe hejuru imana ibuza umwami Ahasuwerusi muri iryo joro gusinzira abura ibitotsi iturasinzira usinzira umugome Hamani ashaka kunyikira abana reka abana b'imana babwire nimureke dukunde imana nimureke tuyoboke imana nimureke tuyibwire ikiziri ku mutima nimureke tuyisange iradukunda yaraducunguye yadutunguje amaraso y'igiciro cyinshi y'umwana wa Yesu Kristo kandi Yesu atubera umubyeyi nimuhumure imubuza gusinzira aba badasinziriye ahamagara abakarahanere ati nikoye ati haba hari icyo umuntu wamburiye igihe abagome bari bagiye kunyica yagororewe hari igihe inkone zacungaga ku irembo ry'umwami zashatse kumwica maze Mordekayi abibwira Esiteri abibwira umwami arabigenzura basanga aryo barazimanika nuko imana yabimwibutsa ese mbabaze iyo aza kugororerwa mbere bakamuha isambu nziza bakamuha amatungo bakamuha amafaranga yabo yo muri icyo gihugu yazaga kumumarira iki se ahubwo imana yabonye igihe cyiza cyo kumugororera nimuhumure humura senga pfukama ririra imana abwira imana ikikuri ku mutima ntutinye hari igihe imana yateganya hari igihe cyiza imana izaguha ingororano ikomeye cyane irenze amasambu n'inka n'amafaranga ikaguha ibirenze ibyo ngibyo imana irumva amuko arababwira ati nimumbwira hari icyo yagororerwe bati nyagasani ntacyo yigeze agororerwa bati nta kintu yigeze agororerwa ubwo mw'iryo joro buke ntiyasinzire mu gitondo agiye kubona abona Hamani mu rugo agomanga anezerewe ajye gusaba agahanga ka Mordekayi ngo yitwe maze abayuda bose nabo bakurikireho mwamaturiya ninde baramubwira bati ni Hamani ati ngwino arinjira afite ibyishimo n'umunezero byinshi cyane arinjira araza umwami aramubwira ati nikoye umwami akunze kubaha yakorerwa iki ibi ngibi nisoma nateguye kubisoma ariko ndareba amasaha yihuta kandi sinshaka kubarambira undera musu aratekereza mu mutima hamana harundi suretse gewe wahawe icyubahiro ati umwama kuze kubaha yazani imyambaro y'umwami akazani farashi umwami maze akambi kuwo muntu imyambaro y'umwami akamwambika ikamba ry'umwami akamukira ku ifarashi y'umwami maze akamugenza hano mu murwa wa Shushi w'i Shushani avuga agenda avuga ati nguyu umwami akwiye kubaha nguyu umwami akwiye kubaha nguyu umwami aha icyubahiro maze umwami aramubwira ati hutaho vuba ntutinde ibyo uvuze byose hatabuzemo na kimwe ugenda ubikorere Moridekayi w'Umuyuda yewe reka mbabwire Hamani yakubitiwe ahareba inzega Hamani yakubitiwe ahareba inzega yabyishimo byose bitangira kuyoyoka aragenda abikora nk'uko umwami amubwiye azana Moridekayi amushyira ku ifarashi y'umwami amwambika imyenda y'umwami amushyira ikamba ku mutwe ry'ubwami amugenza mu murwa w'i Shushani ati nguyu umwami ahaye icyubahiro nguyu umwami ahaye icyubahiro nguyu umwami ahaye icyubahiro amaze kubikorera Moridekayi asubira ku kazi ke yicishije bugufi akazi k'ubuzamu Hamani nawe ubwo ntiyajya mu nkera arakebereza ryiwe abwira umugore we ibibaye wa wundi wamuhaye inama mbi yewe hariho abantu bagira abagore babi abakaba abanyacyubahiro abagore babo bakaba bapfu aho babahaye inama nziza yubaka yo gukora ibyiza bakabaha inama mbi amubwira ibibaye n'inshuti ze n'abana bati niba ari ibyo ibyawe byarangiye akibwa ibyo inkone ziraza zitibanguka mu nkera umwamikazi yabatunganije aragenda ariko agenda ababaye cyane afite agahinda kenshi mu mutima igihe rero kirageze noneho ngo Esitera hakirwe ubwoko bwe inkera iratangira bararya baranywa umwamikazi agiye guhakirwa ubwoko bwe mwami aramaze ati mwamikazi Esiteri urasaba iki ngo ugihabwe n'ubwo cyaba icya kabiri cyo mu bwami bwanjye ndakiguha yaratonye kuko Imana yamuhaye gutona Esiteri asubiza umwami ati niba ngutonyeho ubwo turi mu gice cya karindwi niba ngutonyeho nyagasani ukabishima ngusabye agahanga kanjye ndetse ukize n'ubwoko bwacu kuko yewe n'ubwoko bwacu twaguzwe ngo twitwe turimburwe tumarweho ati ngusabye agahanga kanjye maze umwami Ahasuwerusi abaza umwamikazi Esiteri ati ninde uhangaye kugira ninde uhangaye kwigira iyo nama kandi ari he Esiteri aramusubiza ati umwanzi wacu uturenganye n'uyu mugome Hamani amutunga urutoki n'uyu mugome Hamani reka nkubwire mwana w'imana uteze amatwi ijambo ry'imana ntabwo ukuboko kw'imana kwaheze ngo inanirwe gukiza n'ugutwi kwayo ntabwo kwapfuye ngo inanirwe kumva ahubwo gukiranirwa kwacu kwanyu kwacu niko kwadutandukanije n'imana yacu n'ibyaha byacu biyitera kutwima amaso yanga no kutwumva no kutwumvira sanga imana uyisange uyibwire ikiri ku mutima cyose nubwo isanzwe ibizi ariko irashaka yuko nawe ubimenya kugira ngo nigusaba uzagisubiza uzajya uyisingiza uzajya uyisingiza isange isange uyibwire uyibwire ikiri ku mutima uyitungire urutoke ibikubabaje byose uti dore kimbabaje ni umwanzi wanjye ni uyu umbujije amahoro ni uyu wambujije amahoro n'amahwemo ni uyu ubibwire imana imani za gutabara biza sinzi imani za kuri bitangaza haleluya 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 hamani yahinze umushyitsi yagize ubwoba bwinshi cyane umwami ararakara arasohoka ajya gutambagira mu murima w'ibwami ahindukiye agaruse asanga hamani yarambarahiye imbere y'umwamikazi ku ntebe y'icyubahiro aho umwamikazi yari yicaye maze umwami ararakaza yo ati noneho wa mugome koko agiye no gufatira umugore wanjye mu maso yanjye ararakara cyane uwo mwanya umwe aravuga ati mu batwari b'umwami mu ba ofisiye be w'inkone ati ahubwo mu rugo kwa Hamani hashinze igiti cyo kumanikaho Moridekayi umwami ati nimumujyane mukimumanikeho bamupfuka mu maso Hamani baramujyana bamumanika kuri cya giti ibya Hamani biba birarangiye bwoko bw'Imana inshuti nkunda reka mbabwire ikisi nabura kukibabwira dufite umwanzi wacu uhabwa nduru hari n'abandi ariko uri kwisonga ni satani uwo ni umwanzi mubi kandi umwanzi nanone wundi wa kabiri ni umutima w'umuntu umutima mubi umutima wuzuwemo n'abadayimoni umutima wangana umutima wica umutima wiba umutima uroga umutima ukora amahano uwo mutima ni mubi abanyarwanda baravuze umunyarwanda yaravuze ngo umuntu akiri kimwirukana ariko ntawe ukiri kimwirukamo ikimwirukamo umuntu kiramwica uwo mutima utera umuntu gukora amahano ni wo azagira ntimukawugire mujye mugira umutima mwiza umutima mwiza ubabera inshuti umutima w'urukundo mukundane mukundane nongeye kubisubiramo abana b'imana abanyarwanda mu nyumba mukundane nta kurobanura amoko cyangwa uturere mukundane mukundane ndashima imana kuko haraba imana yahiriye ibyo bamaze kubisezeraho by'amoko by'abahutu n'abatutsi nanjye ndimo ndabishimira imana mukundane nikimana ishaka mugira uwo mutima umwanzi wa gatatu nanone n'uwa satana azakoresha ngo akubuze pona ruguru bwije bwakeye ariko abo banzi bose pfukama imbere y'imana ubabwire imana hari ikinaniro witeka se itangiriro 18 umurongo wa 14 pfukama imbere y'imana ubiyibwire Moridekayi teri bararukotse barakira Moridekayi arakuzwa umwami yongera kubaza Esteri ati hari icyo ushaka nkagikora umwami kazi aramubwira ati hari inzandiko zanditswe zatanze abayuda ngo bashire ndagusaba kugira ngo handikwe izindi zo gusibanganya ibyo ngibyo umwami aramubwira ati we na Moridekayi ntimwandike uko mushatse bandika izindi nzandiko zivuga ngo abayuda aho muri mwese mwirwaneho kandi abayobozi muyobora ibyo bihugu mushyigikira abayuda birwaneho abayuda bashyigikiwe n'abayobozi bo muri ibyo bihugu bisha abanzi babo kuko umwami yatanze ifarashi zihuta n'abazigendaho bajyana inzandiko zo gusibanganya ibyo ngibyo maze abayuda bica abanzi babo bica 175 ishushani bahice abantu 800 n'abahungu 10 bahamani Mordokayi abonye ukuntu Imana ibakijije aranezerwa ashyiraho ku itegeko yuko abayuda bose bazajya bibuka uyu munsi Imana yabatabayeho Imana nimara kukugirira neza nawe wamaze kwitura ibibazo bihawe ese uzakora iki aho none ntuzibagirwa uyisezeranire unabyandike yuko uzagira ibihe byo kwishima bana b'Imana ndasaba Imana cyane ngo iduhe wa mutima wari muri Mordokayi na Esteri umutima wo gukunda Imana wo kwizera Imana umutima wo kudahababuka umutima wo ukomeye wo gusanga Imana ndasaba Imana ngo uduhe tujye tuyisanga muri byose maze Imana idutabare kandi irabishoboye ibyo ni byo saba Imana data wa twese mbasabira mwese abumva ijambo ry'Imana kandi nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amena urakoze Uwiteka gitare gitanga amahoro kubw'ijambo ryawe twumvise ndagusabye kugira ngo urishoze imizi mu mitima yacu rikure rimere risagambe tugukunde n'imitima yacu yose n'ubugingo bwacu bwose n'ubwenge bwacu bwose kandi dukunde n'abagenzi bacu nk'uko twikunda icyo ni cyo ushaka ahasigaye ibindi byose bitubaza byose nta gushidikanya ubifitiye umuti kuko nta kikunanira Uwiteka mu itangiriro 18 umurongo wa 14 niko bivugishe ibyo mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amena
Yabara gukomeza batengemutse kuko biri turi ndibaza bagenzi bacu turakeneranye urunana dufata n'urunana urakeneye nanjye ndagukeneye imbaraga zawe zibereyeho gufasha yababi agitira gukomeza batengemutse kuko biri turi ndibaza bagenzi Let's go.